dajimsafi.com.
Utadania na dhambi alivyo mzuri kakipepeo, mpole mnyenyekevu, hakuwahi kunwa hata kileo. Alinipenda sana, alinikea hadi salio, wakati sina mimi ila tatizo. Sikurudisha fadhila, sikumridhie ye, kutwa nilitanga tanga kendo za madem. Alinivumilia sana, alipambana tuwe wote, ila ndo nkashindikana, akaona bora aondoke. They say you can never get a good woman twice, ila ndo hayawezi zoleka. Natamani mda ungerudi nyuma, kwa kuwa sasa najua bora. Ningekupenda vema unavyostahili, ila sasa ndo ushaolewa na wana wawili. You never miss the ones that did it fast, no. Shouldn't have let you go. You never miss the ones that did it fast, no. Nilichobakiza kumbukumbu zako. Shouldn't have let you go. You never miss the ones that did it fast, no. Chozi la majuto lantoka penzi, maumivu hayakomi nikikumbuka livo kutenda mpenzi. Tosema sina wivu, ila sina majungu. But I pray that you are happy, cause you deserve it, baby. They say you can never get a good woman twice, ila ndo hayawezi zoleka. Natamani mda ungerudi nyuma, kwa kuwa sasa najua mbona. Ningekupenda vema unavyostahili, ila sasa ndo ushaolewa na wana wawili.